wamemchokoza mada.
Kwa heshima natizika na penzi lako, nicharaze kama mtoto, pekupeku kama mpoto, nasafa kwa ajili yako mama watoto wangu watoto. Natizika na habari yako, nicharaze kama mtoto, peku kama mpoto, nasafa kwa ajili yako mama watoto wangu watoto. Acha mazishi, nyumba magari ya kwao, ya kwetu TVS, pamba nyepesi, na sifanani na wewe, kweza wa bichi, usti zangisi.
Chakina vupi banalo ista, kama simba nyikani na vimba, wakina kasongo na chinja.
Kwaishina kasongo, kasongo mbona weo. Kina kasongo, kasongo mbona weo.
Kwaishima I respect the big boss or the framework. I respect the manager dunia. I respect the man that is a big boss. I respect the boss yasani. I respect the man that is a classic. I respect the man that is a smart. I respect the man that is a smart. I respect the man that is a smart.